yele le problem global music tunonya sente na fame fetu abivake bechi fucking ne butemu we give respect to twakala date game chimanyi galuma amazima galuma metale bitelo tulugunya obuchai plus okwemulugunya baby wonga tonabi tugamba ntakula jukia wajja na majamu kusoka ebyo mwakutwalire tuluba wabitandiko tukatimaliriza nendabo tiddemu kulaba kikutuddemu kulaba naye nerako ebintu byesibyo bitulamu yakusobedde dda nendabo tiddemu kulaba kikutuddemu kulaba naye nerako ebintu byesibyo bitulamu yakusobedde dda nendabo tiddemu kulaba kikutuddemu kulaba naye nerako ebintu byesibyo bitulamu yakusobedde dda sha wano wadda wejjaga buli golaba bosiya bobasigasika waita katakola gwa kutwala empote chupa empya ziriwa byakusobedde dda mukutegula okulembezanye kwe sudiya abadde ye sudiya bakuyita toyitaba ensonga esigala eryemu lwaki toyitaba toyitaba lwakubanga byakusobedde dda bano babebimbe waffe weyareki dada sindikirana buli weeki mukumenya kibooko wulira baby I'm back home byakusobedde dda tendabo tiddemu nkulaba kikutuddemu nkulaba naye remerako ebintu byesibyo bitulamu yakusobedde dda tendabo tiddemu nkulaba kikutuddemu nkulaba naye remerako ebintu byesibyo bitulamu yakusobedde dda juzi kyantulamu nakuwasisha bupapi nebunjogamu oyo fiki kyamutulamu ekyadondaba yaye bamuvaamu tatasamu kyamutulamu ebifi byo yabireka ne muntamu sha bigi ai kyabulamu obucupa bwemamukuba bwali bunafumu panga panga tukimanyi toli mbelenge just nti wefudde bbele jenenakulumandwa nosalawo otabaale olumu bwentunula mu maaso go sendaba otiddemu nkulaba kikutuddemu nkulaba naye remerako ebintu byesibyo bitulamu yakusobedde dda sendaba otiddemu nkulaba kikutuddemu nkulaba naye remerako ebintu byesibyo bitulamu yakusobedde dda.